Xifaniso xa 11. Magandzelo hinkwalaho ka xidyoho. Emasikwini ya Abraham na Moshe loko munhu a dyoha a fanele a endla magandzelo hi swifuwo ku komba leswaku u vavisekile hi swidyoho swakwe. Masikwini ya namuntlha a hi fanelanga ku dyaya tinyimpfu hikuva Xikwembu xi rhumerile Yesu ku susa swidyoho swa hina. Yesu u file exihambanweni, a fela ku teka nkhavi wa swidyoho swa hina. Hi siku ra vunharhu a file, Yesu a pfuka ekufeni. Loko u ti vona leswaku u mudyohi, pfumela eka Hosi Yesu, u ti vula swidyoho swa wena. Xikwembu xi ta ku rivalela.